ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alkamisare sappo e goho lewru février hitande 2016 jenna yamde sokkirdu studio tamani sakiraɓe no mbalɗo miɗen tawa e les maisons de la presse Bamako. Jettinonnoɗo kabaruji ɗo yummaro way galo on compititi wilnuygal sériyaji ngalan hani ƴewtede ley leydi meɗen ndu ino e heeƴo politique ko kanko ɗon hoorejo ministre o ɓamno ila ley hitande 2015 nde le majjo o holli tiwil sa ƴeewi wakkati joni o wajibe tansina nuygal séria ley leydi meɗen ndi ƴewteno kaldale kawral Alazerie ngal du hani tabirede. Sa ƴeewi wakkati joni o ɗum won dunki e ande wakkati joni oɓe kolliti wiide wajibe ta ƴewte hono ɗum ngal ɗon nuygal sériyaji hanno ƴewtirede ɓe mbi ɗum hanno gollede ko ɓooyi du ila haaɓo ngo waɗayno ley leydi meɗen ndi le majjuɓe kolliti wiide mali hanano domde hono fa kaldude kawral ngal sinnine so wiya meman nuygal sériyaji ngal. CMFPR ɓe kolliti metti maɓɓe wakkati joni o ko guɓe nottirtoɗe azawad kañe nottirtoɗe plateforme ɗe kawri no kani nangguirde ngal ɗure kidal nde le majjuɓe kolliti wi sa ƴi wakkati joni ana hollita wiide tan leydi men ndi ko feccete. Jangguinoɓe jande ley leyre ley leydi meɗen ndi koɓe mbinoɓe garanno wadde murtere mabɓe alkamisare ñalawma hande o sappo go lewru février ndu wakkati joni oɓe jaltiti ley nde ɗon murtere caggal koɓe jiduno e laamu o koɓe kollitiwide nde toɓɓe jeenayyi ɗe fuu toɓɓe jeɗɗiɗe ka fuu laamu o jaaɓi huncande ɗum hoore sakiraɓe won kabaruji mawɗi min jogini on ɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Mi jettiɗen wiide ɗum wonono nuygal sériyaji ley leydi meɗen ndi ɓe kollitiwde ɗum hani ƴewtede ley hitande 2016 nde jaati iɗum ley heeƴoji ɗi hoorejo ministre o ɓamno ley hitande 2015 le majjundu ɓe kollitiwide wakkati joni o sa ƴeewi wala fuu ko waɗi so nuygal sériya ngal ana meme so wona hono ko kaldeɗe kawral ngal sinninako fa ngal taɓe ley leydi meɗen ndi wajibe sina ɗiɗo golleji ƴewte fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sekou.
E ley nuygal sariyaji leydi mali ndi hoorejo leydi ndi tan jogui yamirore ɓamde anniya waltigol muɗum ka noon sona pecce ɗiɗi ley tati député en jaɓana anniya waltere nde nden ɓiɓɓe mali fuf martine kumpa muɗum so wote landine sala hakke jinganoɓe ɗum eɓe jinganta ɗum ana ande dunke en ande nuygal sariyaji kewɓe mbihi ɗum hani jaati sala ko woni ley talkul argent ndu ana heɓa gollede kulle won e ley talkuru signinandu hakkunde laamu mali e guɓe kaptoje ɗe mbawaka gollede feyi so wona nuygal sariyaji ɗi waylite no leydi ndi worri hande ɗum wawaka waɗede saabi nokku yogaji won e ley leydi ndi ɗo sagu laamu o wala nuygal sariyaji ɗi ana haɗa ɗum so ni fi worri ana tiiɗi golleji sifaɗi ley talkuru ndu heɓa lawol
ko dunki ande woɓɓe kolliti wille hen wakkati joni o hunde nde nangguiri mali junggo sa ƴeewi hono tiɗallaji ɗin gorri ley leydi meɗen ndi le majjunduɓe kollitiwide wajibe tan sina nuygal sariya ngal meme le leydi meɗen ndi so kaldale kawral ngal heɓa tabede ley nokku keɗe kanko noddirte Dramane Diarra o yo dunki andal dow kabaru sariya le leydi meɗen ndi ko haali keñen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
Je pense hakkille am ƴewtugol ma waltugol nuygal sariyaji ɗi sababu mum yo tiɗallaji keɓuri leydi meɗen ndi ana wara duuɓi seeɗen ana heewi ɗum yo saaha tiɗallaji hono wolde en o waltugol laamu e sembe en ma baasi politique koɓe en tiɗallaji mawɗi tan woni ko anniya waltugol nuygal sariyaji ɓamete leydi mali o ɗum e ley hono ɗum woni hande e hakkille am en taɗɗi e majjum sanne en kana noon domde feyi kabaru talkuru algerie ndu saabi tiɗalla mali o ana yawti ko miilako
constitutionnel
ko dunki ande woɓɓe kasen du kolliti wiide ley hen sa ƴeewi wakkati joni o yoga e waylitingol sariyaji ɗi fuu iɗum hani yo wade ɗum hono haggitere laamu hani waɗirede ley réseau ngaji ɗi le majjuduɓe kolliti wi ɗum laati fuu laamu o hana memde toon toɓɓe ɗiɗi ɗum wonono wiide gotuma ko mali o fa yettoyo diina kaweli ma fuu gaɗa ley nokku o keɗe kanko noddirtede saka ceble dumbiya o ko haali dow hen to foccitago Mouhamadou Sama Sekou.
E ley tiɗallaji ɗo talkuru jam e deƴere signinandu ana mema haala ƴewtugol sifa leydi ndi hawnaki yiide ɗum nayo banggal kabaru pecce région ngaji ɗi so haaɗi kam min kay mi tuugoto dow kulle hono gotampako diine ɗe e jaaliñi ɗi e kañe leydiyankako so yawti ɗiɗo kala ko tekkinta démocratie meɗen banggal jotagol sifaji laamu e woteji ɗi hana yeewede
kanko hoorejo ministre français ɓe moɓe noddirta Manuel Valls ɓe kollitiwidomo hani natude ley leydi meɗen ndi le sappo e jetti lewru février ndu fa yettu sappo e jeena lewru février ndu o waran ley leydi Burkina Faso ndi so iwri Burkina to o waran ɗum wonondi lamorde meɗen nde caggal ko bonandayi ɗi gaɗidi lamorde ɗiɗɗe ko le majjundo yiidan ɗum wono armée français moɓe noddirta Barkane fa yettu e yimɓele union européen gomɓe ley leydi meɗen ndi kañe e walde nations unis nde heƴaɓe muɗum sakiraɓe oɗo mbawi nentirde mijoji moɗo herlo amen bemal andi ngal mi noddirta face facebook ngal. hollitinde wiide gubal ngal be noddirta CMFPR wakkati jono be kuliti metti mabbe tiagal ko gubal dum wono noddirtengal platform kayo noddirtengal Azawad be ngadi kawrtal mabbe no be kaani nangirde ngal lure kidande le majjun dum wono gubal noddirtengal CMFPR be ngadi kawrtal mabbe kenyato gawoto be kuliti wiide idu yedda kaldale kawral alansiri ngal sabi de saaji wakkati jono jalliñu goti di tan kedina ton yeso kede kanko noddirted Atayib Sidibe yo horejo dum wono gubal ngal be noddirta ganda izongal ko haali do hen do fottitango Muhammadu Samaseku
arandere nde yimbe lectobe ngonton kannobe hakkude hakle mudon kabaru talkurundu be landa ka fi dido be ngel jaliñi di humpitataake golleji talkurundu tatoberde nde anay le kinnibe golleji talkurundu nodda ka noti en be fay hunde jillondira e talkurundu ana njaha ana ngara ana sefo e kabaru talkurundu do inde jaliñi di nalaybe fay e be nawtoro talkurundu wadde golleji tanyudi mbawde waddande leedi mali teddallaaji goddi landol woni do tama kawrital anefis ngal jeedaka e golleji sawimbinoji feccugo leedindi
be kuliti wiide wakkati jono dum wono golloobe li nokku meden joppita bebe kuliti wiide wobbe antombi keba jobdiji mu e dun hakkeji mu e ila hitande 2008 le majjunbe ngadi noddango fewde laamobe kolli metti mabbe dubbe kuliti wiide wakkati jono be kan tottede hakkeji mabbe kede kanko noddete do Sayifu Malinko dum wono mayga o yo horeji himbe golloobe Azalay hotel to Tumbuto ko halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
gollobe hotel Azalay ndibama batte chadele kebal so hono dun ne wadi fuf lam o hani darnaade minen gollonobe mobe hotel Azalay o yeyama jungo libi gilla hitane 2008 gilla nendu woni ko miden darta hakkeji amen en jottini dun lam o INTM INTM wadi bawde mum ka wala fuf ko bilti tafun do mi ngoni hande do min kaabi fey gollobe fuf haabi sabi be ngala golle dikki mabbe do dum woni miden darta INTM yo billa fa han gouvernement o salla miden keba biltaari lam o wor ko mi pamali sabi be jabbi wiide ngonga hakkeji amen hani yobede do dum haa ka fay mbudu be jobanaay min tafu
janginobe jande leli yire leedi meden di kenyo ko be ngadi kawrtal mabbe ngal ko be kuliti wiide be jaltite murter mabbe de be anniino wadde dum wonona le 10 e go lewru fevrier ndu le majjum be ngadi noddango wakkati joni o fewde dum wonon yimbe janginobe jande leli yire be mbiben tinno birfito e classeji di banta jangini gongol sabi de ko be kalde laamu o ko be kuliti wiide dum wonono tobbe jenaade e tobbe jeddide ka fu kuntinaama hore wakkati joni o kede kanko noddete do Seydou Koulibaly o secrétaire général dum wonon janginobe do bomako do ko haali do hen do foccitango Ousmane Diko
le tobbe jeenayde koral wadino do jeddide tobbere arandere de e neber de gonno de koral wadali e dow mum tobbere arandere de yo dow nandugol gollobe le golle forba neber de yo dow yobugol jobdi jangobe keddini ni e politikal so wala wonko taadi e yobede fa wadde en jobdi lewru janvier le commune jobo fu janginabe mum jobaka yo dum wadani bureau bamako o bande anniya murtere golle hono kabaru commune jobo fa wadde en jobdi keddindi ndi suudu eto jawdi yamirno yobe talki mum fu mo inana ma kana meri ngaji di kibinali golle fa kalis mum hebe
contrôle finance
Union européenne et royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekrabe jeewi yalla hudon ni le réseau ngaji di en puddiran do segurobe kolliti wiide ko buri milliard goto CFA dum anni wattede kabaru yirwere le laamu sego fu e mangal mudu hitande 2016 dido kabaruji be dokki dum kenya le majjunbe kolliti wiide dido jawdi waran wattede kabaru cialal dogotoroje dum ngara mahede dum no le laamu masina o bange goddo jawdi ni dum waran wattede dum no kabaru jande fa yottu yo e kurangaji e hawaluji se furute ngardam fa do nyafunke do dum non yimbele demobe le beeli gondi ton di fa yotti e projet ngaji di hollitan werbe kolliti dum won hejoji mabbe ko be demi ton ko yaata hectare ngaji temetati e chapan tati be kolliti wi le hendu sa jeewi joggi le her ko yaata cuudi 10 go wakkati jonobe bi gal musa aji di ko heba le en hitan hikko ko dum non tino go an ya fa emilioji chapan tati e tati CFA se urute ngaran timmirem fa do burem do be kolliti wi cukalel pamaren gel duubi jetti kanyu wonno fijirde fa yi hawro to e bombore bomboji debbe noddete gernade de hundi tamer sungel do cukulelo memingel do bombore do memno bombore de de hundi tamer bombore de fisuka wakkat jono hebi le hen galu ka o barmi sanne do nab am doctorore burem to tiagal mudo jabbinama yaa do no hopital to gawo to sekirabe kabaruji moddi min gonno joganade on do hande de hollitinde wid nuugal seriya le leedi meden do yino hani memede le hitane 2016 de idum de hejjoju dum wondi horeje ministre o bami o anni gollirde wakkati jono nuugal seriya ngal wala fu ko ngal memirte so wana fa kaldale kawral ngal tabe le leedi meden di ko ki ande ko litiwille hen bino hanno gollede ko boyi sabi de sa jewi dum waddi Allahji kewdi li leedi ndi dum hanno gollede ko boyi non be kolitiri wiide mali hanano muntiade fa kaldule kawral alanziringal wada waldi ne noddata CMFPR wakati jono be kolli metti mabbe ko gubal noddata ngal platform kanye azawad be cinnini dum on kaldule kawral ko be kani nangirde ngal lure kidalde be kolliti wiide wakati jono sa jewi dum yadda kaldule kawral tongangal le leedi meden di dum wada du so mali fecce jenginobe jande le leeyire le leedi meden di wakati jono be kolliti wiide be ngaran fuddititinde golle tiagal ko mbinobe kanno wadde murterde nyalom hande o ko laamibe baldebe kolliti wiide yimbel mabbe banta golle sebde le tobbe jenaide be kanno haldude laamu o de wakati jono laamu o holliti wiide tobbe jeddi de fu huntini do hore